What a beautiful sight that is to be.
Kohiva frau Ofaia. Pegeu kau frata pe mo ki mo tolu kau mau la kanga frata ola eiki I senta konferensini pe mo ki mo tolu og mo me mai mi nga feitu ke ke. Nai hangi ki te au I heu ki talavo o kau kato ki lalo o ku vave pe ku tuki olunga. Neongo ya kuo whakatoka ngai, ai mea whakamamahi ko eni, I he ku motua nge, kuo ririwa ngahi la o esai nisi whakanatula. Oku ikai toi vave ha aku tuuki o lunga hiri ha aku to. Nā ku au toki alupe mohoku mokopuna tangata tautaha wa o ski. Nā mafie fia he mafeo hi he taimine u ski atua I hakonga ne aisi o to I hafo I tahifo loloto. Nā ku fai e feinga kotoa pe ki utu uhake, kai ikai pe te ulava. Kuo to, pia ikai te ulava o tu uhake ki o lunga. Nā kua ngoi o kwhainga maari e behoksi no, kane ki I kafo, hoku loto fie tangata. Ne uwhakapapau I rewa o kutui lerei hoku heremeti mo sio ata ski, he ne tokola he kau ski I ai, pia ikai te uloto ke nau ilo I au. Nā kwhakakaukau ki aku tangutu kua sivai amanaki, pia nau hau whakarerei mo kaila fie fia mai. Malo e lerei, brother Uktof. Nā kamata ke uwhifiri ki hano whakahao fi au. Ko e taimi ia, ne au mai hoku mokopuna tangata ki hoku tafaaki. Nā uku whakahaange he mea ne hoko, ka ne ikai toka ngai e ki e uku whakamatala ki he uhinga o ikai te ulawai o tu uhake. Nā ne sio hanga tonu mai kia te au, pea ala mai o puke hoku ni ma, pea pehe mai he reo maalohi. E kuren pā, teke lava o tu uhetai mini. Nā ku tu uhake hetai mbeko ia. O ku aukei whakatumu tumu pe he mea ne hoko koia. Ko e mea koia ne ikai lava he ki taimi si kua hiri, kua foki whā pe e ne hoko. Ko e uhi, ko ha tamasi I tau tahaua na e ala mai mo pe he mai. Teke lava o whā ia he taimini. Nai hangi ia kia te au hana huhui mai ha loto toa, loto maa whana, moha iwi. Si ngahi toko ua, mahalo ne iai ha taimi he tau mo ui ne hangi uk whainga taange tuu hake pea hoko hoko atu I he mea te tau malawa. Nā aku ako, ha mea he ahoko ia I ha foi tahifo ne kāpui e he sinou. Neongo te tau pehe he ikai ke tau lava o tuu hake. Ka aku ke iai peha amana klerei, pea aku iai e taimi ni ihi, ko e mea pe uk tau fie mau ke sio mai hataha, pea puke ho tau ni maa mo pehe mai, teke lava o whai ia he taimini. Te tau lava o pehe uk lahiange e whakahe he mai kakai fefine I he kakai tangata ke nau ongo ita e feunga mo loto mamahi. Oku ne ue si alahiange ki nau tolu, ia te ki tau tolu. Oku ikai te uwhakapapau I oku mooni eni. O kuongoi e hekakai tangata ai loto halaya, loto mafasia mo ikai lava hamea. O kulava ki tau whakangari ngari pe o kikai uesia ki tau tolu e ngahi yongo ko eni ka au hoko ia. O tau lava o ngoi mafasia au pito he ikai te tau lava o fai hamea mo e tau taefe o ngā pea tau pehe rewa ikai lava ke tau toe lava mea. E lava fo ke tau pehe ko tau iku a ngā pe ke tau to he kua tau to ki mua. Hange goe lau ahapunake. Te tau kei viritaki atupe, o hange hawaka o kutui aki ki he matangi, pea toutou whakafoki ki he tuunga ne iai ki mua. Kuo nofo o wakai ki hakau tangata na elahi honau iwi mo honau whainga maarie, na ikai te nau toi kau he ngāwe ki no langa hake o pure anga oi o tua, koi uhi koha nau tō, pea ikai te nau toi tuu hake. Ko hakau tangata ia na elahi honau iwi, a ia nā nau mei hoko ko hakau maulakanga whakataula eiki, mo e tamayo eiki tōki mua ai otua. Ka goe uhi ne nau tō, pia nau loto foi, nā nau tafoki rewa, mihe nau ngāhi whatongia whakataula eiki, o kumi ki ngāhi ngāu e whai ngofu ange, o ku ikai tāu. Ko iai, nā anau aluatu o whakahoko haki konga siipe o mea nā nau mei lava o whakahoko, o ikai te nau au siai ai tuunga oho nau tofia. Pea hange koe whakaanaua ai punake, o ku kau aki nau toluni, he ngahi laumari e mala ia, kua nau mate o ku kei ia teki nau tolupe e nau fasi. O ku ikai hataha, e loto keneta e lava hamea. Pe a kui kai ke tau sai ia he taimi o kusio mai ai hani ihi kehe. Kai tau tau te whito kia te kina o tolo tau o whai, kia tau ta e lava hamea. O tau whi mau kotoa pe ke whakaapa apai mo whakamahu inga i ki tau tolo. O tau loto ke tau hoko koe kau hau. Ka a kui kai te tau lava ki tau tolo koe kakai whakamaterie o hoko koe kau hau. Iha a tau ngā ue mo mapure i lerei ki tau tolo. Pe a ikai ke tau whai hanga hi whiha laki. Si oko ngahi toko ua, o kui kai whakapapau iho tau iku a ngā e he tu olahi o e tau tō, pe ko e tau tō e tuu hake o taftafi a e fu kai lakato ki mua. O ku tau ilo, koha sivi, ai mo ui whakamaterie. Ka koe uhi, o ku ofa hao hawa e tau tamai hevani ia te ki tau tōlu, o ku ne whakahai mai ai e feituu ke mau mei ai ai tari. Kone omi ai mape, ke tau lava i o whanonga he ngāhi potofonua ta e mahino, me ngāhi whaingataa ta e amanekina, te tau whepaki ta ki taha moia. O ku hoko e ngāhi lea ai kaupalofita, ko e konga o e mape koia. Ko e taimi koia ku tau he ai, ko e taimi ku tau tō ai, pe mawahi me hala o e tau tamai he vani. O ku whakahā mai e ngāhi lea ai kaupalofita ai whonga ke tau toi tuuhake ai, pe a foki ki he hala totonu. Ko e taha ia, ngahi tefito i mooni, kua lau i senturi, hono a koi he kaupalo fita. A hono tau tau whakamamawhai, ai pōpoaki, whakatupu amanaki lelei, mo whakaloto maafana koia, o ku lava, ai whaahinga o e tangata, o whakatomala. Pea ririu hono hala, o foki ki he hala mooni, o ngā ue whakaakonga. O ku ikai uhinga ia, o ku totonu ke tau fie maarie, i tau ngahi vai vai. Ngahi whihala ki, pi ngahi anga hala. Ikai. Pea o ku iai foki hano whaiki hekehe o e mamahi, ko e uhi ko e anga hala, a ia gune whakatopu ai whakatomala, mo e mamahi, o gune whakatopu ai more ai amanaki. Nā ea koi e apositolo ko Paula, ko e mamahi o tau moi otua, o gune langaki ai whakatomala ki he whakamo ui, ka ko e mamahi whakamama, o gune langaki ai mate. O ku wei hake e he mamahi o tau moi otua ai ririu, moi amanaki lelei, tuunga, i he whakalerei. O kufusi hifo ki tau tolu, e he mamahi whakamamani. Pea to'o atu e amanaki lelei, pea whakaloto ki tau tolu ke tau whakavaivai ki hangahi ahi ahi kehe. O kufakatopo, e he mamahi o tau moi otua, ai ului mohali liu oi loto. O kune ngauhi ki tau tolu ke tau whehia i he angahala. Kai ofa i he mea o glerei. O kune poupou i ki tau tolu ke tau tuu hake, o a Eva i he māma o e ofa a kalaisi. Ko e whakatomala mooni, kohano ririu, ka agui kai, kohano whakamamahi i. Iyo, o kwha'a whakamamahi, ai whakaise isa, mo e mamahi mooni ko e talangataa. Ka ko e ongo, stepu, mahu inga ia, i he whonga toptapu, o e whakatomala. Ka koe taimi koia, o ku langaki ai e he loto halaia a te whakariria i a te kita pē, pē taofi ki tau tolu, miha tau toe tuu hake, o ku ne taofi rewa e ia, pē ikai kene poupou i a e tau whakatomala. Si o ngahi toko ua, o kia hea hala o kulere i ange. Tau tuu hake mua o hoko, koe kau tangata ai otua. O ku iai ha tau hau, koha whakamo ui. Ko ne ewe ewa i he terea oi malu malu oi mate koi uhi ko ki tau tolu. Nā ne whoa kia ke hoko koi totongi huhui ki he tau ngāhi angahala. Ko te eki ke iai ha taha, ko ne whakaha ha ofa lahi ange. I he ofa na e whakahoko e sisu kalaisi ko eni, ko e lami ta e hano mere. A ia nā ne whinangalo lelei ke tuku atuia ki he esfei laulau pe totongi ke tau ngāhi angahala. Kai oua ke atu ae totongi kotoape. Nā ne to'o ki a te ia a e tau mamahi. Nā ne fuesia iho no umā e tau ngāhi kawenga mafasia mo e tau halaia. Si o ngāhi kau ngā mea. Ihe e tau whiri ke hau ki a te ia, ihe tau to'o ki a te ki tau tolu hono hua whāpea a ewa loto to'a ihe hala o e ngā ue whakaako ngā o ku tala ofa mai rewa ihe whakalerei ihe tau ma'u ae fie fia pea moe merino ihe mamani koeni. Moi mo ui ta e ngata i he māma ka hoko mai. Tau whakakaukau mua i he taimi uk tau whaia i hanga hifi hala, ki mei taimi uk tau whaia ngā hala i pia tau tō, ki hono uhinga o i whakatomala mo oni. O ku uhinga ia ki hata fōki ho tau loto mo i whakakaukau ki he otua, pia si aki ai anga hala. O kuhoko whakataha mai mwe whakatomala o kuongo mooniha, whakapapau, whakalangi, te tau lava, o whaia he taimini. Koe taha ngai whounga e whiri ke taof ki tau tolum he tau whakalakalaka, koe ni ngauhi ke poputuu e tau whakaukau pe kohai mo oni a ki tau tolum oi mea au tau hori mo oni ki ai. Au tau fie feohi e haki taimi mo e tau whanau ka au tau toi fie kau at foki ki he mea au tau manako hono whakahoko.
We want to lose weight.
Au tau fie whakaholo. Ka au tau toi fie mau foki mo mea kai au tau ua kai ki ai. Au tau fie hoko o hangei ko kalaisi. Ka au tau fie whakaha e tau ita ki toko tahana e oho mua ia te ki tau tolu e hala. O kui kai sai ai mea na ane fai. Ko e tau mua a setane ke ai ahi ki tau tolu ke whakafetongi e matai tofe mahu inga e fie fia mo oni mo ngahi tuunga ulunganga whakalangi mahu inga. Mota engata aki hafangi mea teu teu prestiki loi ai ako hafakapuri mua whakatata loi oi fie fia moi neke neka. Koe whonga taha ngā oi aki he whiri ke whakaloto si ke te ki tau tolu ke ua te tau toi tuha ke koe ne ngāohi ke tau wakai ko ngāhi whekau ko ngāhi mea ia ko whakamalohi ki tau tolu ke tau tauhi. O kou pehe koe na tula whakaeta ngata pe ke tau whakawhepaki ha mea o kui kaiko ki tau tolu ne tau uruaki whakakaukau ihi. Ka pau te tau lau, ai kai ke mou i lelei, me whamalo i sino, koi mea amana ke tau toketā, ke tau whai, mahalo hei kai ke ola lelei. Ka pau te tau wakai, ki ngahi whiri, i ho tau tuunga totonu, moi tuunga u tau fie ausia, te tau whainga maari e lahiange ai ke whakahoko, ai mea nā tau kamata hono whai, pea olo lelei ia. Ka pau te tau sio ke whaiako whakaapi, koi tau mua pe ia e President Steiki, mahalo hei kai ke tau fuu mahu inga ia, i hono whakahoko ia. Ka pau te tau lau ia, koe tau tau mua, ko hamea u tau hori ke whai, koe uhi ke tau wanga whakakalaisi, hange ai, motokoni ke nihi ke he. He kai ngata pehe e tau whakahoko e tau tukupā, ka te tau whakahoko ia he whonga e tāpoe kina moni ai, e ngai whāmiri o tau ahiki ai, pia mo ki tau tolu foki. I he taimilahi, ko ki tau tolu ia, o kutokoni i, e ho tau kaunga mea moe whāmiri. Ka pau te tau wakai tokanga holo, aki e loto ofa, te tau whakatokanga e ngai whainga maari o mai he eiki, ke tokoni e nihi ke he, ke nau tūhake, pea unu, ke ofiangi, ke he mea totonu te nau malawa, oku whakotu umai, he folofola, pea ilonga aia o ku mou whai, whai loto lerei, o hange ki he eiki, kai ikai ki he tangata. Ko e tupu anga, mahu inga o e mālohi whakalau maari e ke tau mo uianga tonu mo maa oni oni pe atuku taha e tau toka ngā i he feitu o tau fie au ki ai i he taenga tā. Pea kapau te tau siope ki he tau tau mua whakalangi i he mata o e tui, tene tokoni ki tau nofo i he hala. Kapau te tau tokanga pe ki he tau ngāhi lava mea pe tae lava hamea whaka aho. E lava ke tau he ai, me iho tau hala. Pea te tau he he holo, pea tau tō. E tokoni hono tukutaha e tau toka ngai, ngai tau mua maalunga ke tau hoko ko ngai foha moha toko uarere iange. Tamai ofaange, moha huse paniti hanga ofaange. Ie taimi eni ihi, e kei tō pea ki nau tolu, o ku tuku hona uloto ki ngai tau mua whakalangi, ka he ikai ke nau ulungia. O kunau falala ki ngāhi tala ofa ai otua. Te nau toi tūha ke moi amanaki fie fie ki ha otua mā oni oni moi vīsone whakaloto mā whana oha ka hau lerei. O kunau iloi te nau lava o whaia he taimini. Ko ausia whakatau taha he taha kotoa haane tō. Koe tō koe mea ia o kuwhai e kakai whakamaterie. Ka o kapau te tau loto, ke tau toi tu uhake, pea hoko atu e tau whononga i he hala ke ngahi tau mua whakalau maari e kua tuku mai e he otua ki a teki tau tolu, te tau lava o ako mihe e tau tō, pea kaulereia ki a teki tau tolu, pea tau fie fie ange ai. Si ngahi toko ua, si ngahi kau ngā mea, e iai ha taimi, teke pehe he ikai ke lava o tu uhake pe hoko hoko atu. Ka tāki o whalala ki whakamo ui mo ene o wha. I he tui ki he eiko sisu kalaisi, pa me mālohi mo amanaki o ngonga lerei ko toi whakafoku mai, te ke malawa o whanonga fie fia pea hoko hoko atu. Se o ngāhi toko ua, o kumau o whaat ke tiki mautolu, o kumau lotua ki mautolu. o ku tatau ai pē, ke mō whanongoa, ai taimi o kuloto ai ki mautolo e pare Stan Monson. O ku tatau ai pē, pe ko hatamai ke i talavou, pe hatokotaha maulakanga whatalo ai ki tau reke reka, pe ko hati ikoni ni toki whakanofo au koe, o ku maumanatua ki mautolo. O ku afioi ki mautolo e ki. O ku maufakamooni e iai hangahi taimi e whaingata ai ho mouhala, ka ku ufaia to e palomesko e ni e huafa oe e ki, tuhake, pe a molo molo muivae ki o tau huhu i moe whakamoui, pea e iai ai aho te mouto e sio mai ai ki mui, pea e fonu ho mouloto i he whakafeta i ta e ngata. I ho mou whiri, ke whalala, ke whakalelei, mohono mālohi, ke hiki hake koe, mo o atu, ai mālohi. Sio ngāhi kau ngā mea, mo ngāhi toko ua o feina, e tatau ai pē, pe kua tua fiha ha mou tūkia pe tō, tūhake. O nāu nāu ia ho mou wiku anga. Tūhanga tonu. Pe a whanau ngātu i he māma o iongo ongorerei a sisu kalais kua toi whakafok mai. Ogu i kai te mou whakatoka ngai ho mou mālohi. Te ke lava o whaia i he taimini. Ko he ku whakamooni ia i he hua whataoptapo sisu kalaisi. Ko ho tau huhui mo ho tau whakamoui. Amen.